said, "Ah, to say, yes, what you to me, say no, yale kaga to come Jalida nate Ali do kutu tu
Yesu Yesu
Ekisera kituuse Yesu ajja Fenna tuve mu bulumi bw'enseno Yaleka nga tugambye jalidda nate Alidda okututwala mu nsi nsuubize Ajja mangu, Yesu ajja mangu Atutwale gy'abeera Naffe yo tulitukayo tuligenda Tukumenanga fena nesanyu Katu imba Ajja mangu, Yesu ajja mangu Atutwale gy'abeera Naffe yo tulitukayo Tuligenda Katukumenanga fena nesanyu Katu imba Ibera yojuba musimuli Yesu ye yalibanga atwakira Wezikiza teriba musomo Obudde tebuziba enaku zonna Halleluya
Ajo Yesu
afika
Yes, I'm
down.